yande joni wittude min ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar jangante on. Ndera ko e kibaruji men ni hannden ni battu noon ni jooɗa kalan ko leydi ni ko hokkoɓe habaruji e fahankasen ko koɓe habaru noon ni dow kulle jaman fuɗɗa hannde nder galluñeme ɗum ɗo balla koɓe gaddata ɗum ɗo har ko ƴewata fi jonde jam e dartingo hakke ɓiɓɓe adama noon ni nonnoon ni har ko ƴewata habaruji ɗin ni ano ñaw kolera doggur e turre noon ni ko wangi nder zender noon ni hoorejo kawjiɗo e fi cellal mo région on no wonno holla laabi kisnoji himɓe ñawgon yewtere pindinol hannden haalata do ko ƴewata ni hano darani ɗo nane mbiyeni gollo do filla ladde e jaay noon ni dabareji mum ko wonno wadda gandur widda e filla baylol bakaji saɗarma mum tokkum nampirtol haalaydere kibaruji men hande ni alkamisa 15 lewru septembre ni kam batu joɗa kala noon ni mo leydi waɗa noon ni ko hokkoɓe habaruji e mbiyen ni hano hokkoɓe habaruji noon ni dow kulle jaman ɗo nder galluñume koɓe tuugi woni ɓeydol andal galdo ni woni hano andingo jonde jam e dartingo hakke ɓiɓɓe adama noon ni dow sigila golle ko mbiyen ni maragal sojeji noon ni nani famaka omer keebi wunoon ni kalame kalowo dow inde hano nations unies noon ni dow fi hano hakkeji ɓiɓɓe adama ɓangere Niger o fontini jadibin Hassan Nour
Abdourahmane.
Min tawa kana ɗo nder lawol batu joɗa kale mo ministére hajunde filla hokkugol habaruji sigili dow ballaga fedde nations unies hakkilinde filla hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe koro majjum ndu woni min ballita ardiɓe hawsu Niger dow dabareji ɗi joɗɗini harto filla renugol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe kam fuu e ɗi rewɓe. O batu gaɗo balɗe tati no hawritan joom en ande hewɓe ɗum badde dow filla golleji hirñereji gatteɗi dow laabi internet hakkeji hokkoɓe habaruji. Woodi kulle ko tuuga nder batu joɗa kalen o no tawa joƴinde golloɓe dow filla hakkeji rewɓe.
Hande subani nokku hano janguinol noon ni ko fi hano ekkitol golle jungo ni fuɗɗa ko heɓugo dabareji noon ni dow fi kokkol andal nder commune mo Jinjimi noon ni golle ɗeɗo ni ko fuɗɗa balla noon ko Union Européenne noon ni hawtade Union Africain kan walli noon ni himɓe wuro Jinjimi nani famaka kaw jiɗo hano hawju mairie Jinjimi Alassane Munkayla o fontini jadimini Guidi Abdourahmane.
Moƴƴintino nokkure nde no walla sukaaɓe ummatore ɓe keɓayi yettini jandeji mum en lokkolo o sigila dow ɓiɓɓe wuro ƴami ɗum. Miɗen jetta sanne ngal gollal keɓangal waɗede kan fuu e balliroɓe heɓuɓe nangande min ɗum du cuuɗi janguirɗe kewɗi tawa nder ɗon to fannuji jande ɗuɗɗi gonno gaɗe misali jande moƴƴinol mobilaji gollal hiite lantarki gaɗol suudir e meni zaku kanon ɗum moƴƴini fayi gollirde sarusi janguirde nden to ɗum wattani ɗum hiite ko gollirta e nange biyete ɗum panneau solaire ɗum jonkay ko heddani nokkure nden kan woni kowol muɗum ɗum ɗo miɗen ɗon badda e balliroɓe ɓen dow majjum.
En ɗo en jinjimini jehen ni har ko ƴewata zender noon ni nder lokkotorol zender ni heɓama himɓe capanɗe jeɗɗo e nayoɓe ñaw kolera doggur e turre nangui noon ni nanga hannden 15 lewru septembre ni kawoni ko hoorejo hano Farouk Manzo noon ni hoorejo kawjiɗo e fi cella région mo zender noon ni nder lawol gotolgol ni o wini hano laabi kisnoji himɓe joɗɗinama ko watta raaɓo o soƴƴo gaɗa nani fantidol ko Moustapha Mamman Sani yewtidi e makko.
Nous avons arrêté les himbe ko nyaw dogguru e turre nangi himbe cappande jeddi e nayo kan dum nangi le yuidaabe der leddeji dum ido kam mayi aran on do lawol mayi on to du na e wadda electoral ko mayi amma le himbe cappande jeddi e didi gaddaabe der electoral aminde wala fumaayi do der mabbe mi don godi safareji kejoji ko watta min durwida e nawalla kan non du non nawab endu olum be cawrilti min adi laabi ko watta ko e himbe pitte do nawalla kan fader baadeji laabi durwididde ñaw turre e dogguru ngu ni woni fande jomum ñamude fuu no hani lota juuɗe mum fa woɗa ko ñamata du tawana laaɓi nder nokku ko jomum tawa du lamne fa woɗa min keɓi min gatti safare nder ɓulli ko watta ɓulli joyi fahindan du miɗo goni e golle ɗen enda
les idées dans le transport
wuro mara sagini kiloji joyi e wuro hano kaza way nonni wuro non godungo ko burata himbe ujunere der wuro go de ibe tawra e sadar madiyam labdan e fahan kasan lokotorore mabbe no tawra e bi en sadarma mba ko ni gomnati watti buitari wane himbe nonni be janda dun do petti chapande joyi do herme nonni dun do ni hadaini ibe kodi sadarmaji sanni nani ko wobbe pantini jadimin Ibrahim Manzu
wanda suke zawa likita
roktorobe warobe golla be gartana der jamde jenai yaade sappo be jeejito dilude yamde sappo e didi midi dun wadi ko feende suka ummo dake e nyawu der yamde didi jamma saito min tafi mbadu yaru de dun kaso sadornda majjun ni min tawa gam Allah be balitan
ba taka jamma na walla nangimin sai min jarama kazo wai da maidino sai ni jomun maya
to ani maya mu
ta gaskiya muna da matsala
sai ko alam idan tawda sadanda tolok tororo don fudu hikka o buri to suka be famarbe ummo dotto e wulwuloji wakkati gonde ni dun ummo take e suka min pondodo e mudun loktorore min tawa loktorobe dilli ba goto wala
babu likita
kullum ya nyande fu suka be amin janda loktororo dendo deni yande sappo didi nyaloma yottake e mabbanno ardibe gattana min jungo min balli studio kalanguni yami hano major loktorojo on nonni loktororo den o faddi do tan fefantini be en dalal gotol gol to tabbintini wiide ni hakikani hano loktororo mabbe de no tawra e sadarma dun do rafi loktorobe gadobe hano gollal gal ko waddanta hano himbe jehobe hurmire balla nonni waddi o ng nexus ni hawjibe e fi ano hakkeji himbe dillo wombe sigila golle ko wallata hano himbe be nonni dun do wadangobe hano talki dimeki nonni be gala talki di e balli nani famaka madam bi Isaka nana Hadiza o fantini jadimin Hawa Usman
abna hoy arani fu komendar ta kawoni neddo fu wari wadude jahangal leedi goddo no haani wi e jomun no anni hakki mudum gada mudum du be men potti be hanabe be leedi ni cher meden cama be no be natiro yerde enda de jomun natiro en haaniri na natiro en haaniri dum fu emen dara noodi fedde demen joddini ga wadude golle de enta hettinaade boytaali gado be jahale leedi go dum dara no dum wadata wallira himbe be enda misali rewbe ga rewbe de wi ama du yahairarto de gorko naati nokkure gon wurtake debbo wawta e naati don en wurti kanjun sabi ekkintinoje de enda me puddiide noodi duude hoddi men pudda duudal majje fudu rewbe burdu duude der
mata sin hewa a cikinshi
der region modi fani chefol diyan ko madugu yo beni kewol munni no woni no torri himbe takkibe e diyan dan nonni hano misali commune mo mayno sorwa fi o memi dun sabi no wada hano geseje duddi nonni be bononda o memi dun do har ko jewata mawo diyan dan nani famaka sherif kolokolo kawjido e filla hano halugo nonni nane bi eni yottingo hano hala nonni to bibbe wurobe ni o fantini jami jadimin mamman idrisa
commune mayne hartudu har ko ceewata ko ma dugu diyan fu nyamdi nyamduuji di enda misali hano gawri e maru diyan fu nyamdi di himbe gadi mursere sanne himbe gombe do ko ma dugu noodi gombe cartaago beddol kambe du ebe garawdude golle kaliji di enda be fude du hawndiribe no wadan wuroji chapan e joy e jeetati e diyan wadani bonnere kanjun sabe meden gatta dani haade e gonnati be juude mum en tawa der fi o enda waddana e ballabe kebe gada de kaliji di enda kasen fadde deme kaliji di enda yottade waddana be balla ko be nyaama be keba be jotto e deme kaliji di enda
har sukai wannan wuran
yole to bade ni hano waddi sadarma ko demobe demi nonni fu diyan dan yaadi e mun nonni der kaliji dun do gada hano hudo ko wiliti der gasegi den no nane bi en kaliji din dun do ni faabe fondike hano timmode den nonni ko o sadarma waddi don wadi ni hano fedde demobe ben no goni no jama balla der ko yaawi nani faabaka abdo mahamman horejo bi en fedde den de arlit o won umo fantine jaadi min mutari abdullahi
hikka diyan tobi sanne fudo du fudo sanne kanado ba itti fudo ko endande diyan tobiti kasen ko fuditoy diyan da enda hadi himbe wadude deme kaliji ganodi kaliji gon idu remi fudo ko enda fudo itti amma hannen de neddo tawi kaliji di enda milata ko remi fudo ko enda kanjun ni woni sadorna amen mawdan ko men tawra hikka jon duro go men gatti yesu kawoni fadde lewdu enden timmude meden gidi dum hojita deme kaliji idu yidi jon kaliya fu tawe der kaliya mudun de cama nyama hala sador nan dan tawra dun durwa dun heba masola majjun de hana ni dun tokkiri nyande fu himbe na der torrano
zamurka siki anda na
ngada habaru hano cede hano nyamduuji nonni gontiri delluube ko andina kenga handen ni min kalan do cede hano bibbe ledde e li ordum kecci nonni no wontir delluube leedi din nanga nay yaade sappo lewru septembre du mo tawen don dermun ni nani hoyirna hebama dom nani famaka habiba ahmed waddi jaadimin omar hamma firtino e fulfulde
yero na sarus kaljido filla hokkugal habaruji nyamandeji dolube famminere le jeddire de ano gineji liordi cede mun njippake sanne den koji pomme de terre dabina banana kilo mun sonata kana budi hambre to enda lumo maradi de to dum buri chaadade kan woni der lumo agades dos etawa yaade zender to sonete kilo goto budi kame didi le mujalla muden en do cede mun buri take to dum sonnete kilo budi chapande joy e kodeki der gluma maradi nitila beridu kilo mun sonne budi hamre elaso e joy e kodeki de mujo belde nyamtere de do kilo on sonne budi chapande joy luma zender de to dum buri chaadade kan woni dum agade so dum sonnete budi hamre e chapande joy poivron kando no sonne budi la soji nay kilo mudun luma dole go gallu nyamei to dum buri chaadade kan woni doso etaba to kilo on sonnete budi hembre la so tati e kodeki pomme de terre du kilo on sonne budi hembre la so nyamei maradi etaba to dum buri chaadade kan woni doso to kilo mun sonnete budi kamedidi
kengani hawrinde ko beydol andal ni fudda ko beydol andal do bi en ni managon nokkuje deme non ni hano bodude beydol andal non ko wadata balde didi dun do gam buitira sadarmaaji gududi nonni kasen hebugo hano leydi wodun nonni dow fi demal ko dumoto nonni sigila ko wallata gan hebugo jaaki yeso ko demal nonni dumoto ne dow kebol me hano bieni dow kebol hano neema nonni ka woni habaru ko ANP wurtini jabe to beedol andal galni no juddinan laabi kaldal nonni hakkune mabbe gan waddugo balla nonni dow hebugo jaaki yeso dow fi gurnan demobe leydi Niger der yewtune pindinol ni no halan do yewtere ko nati hakkune Habibu Garba e suka gorko gollowo do fi ladde e jaay nonni Dawda Isa gandur wididde e baylol bakaje sadarma mun nonni farlawol wadango himbe yewtereji pindinol e ko nandini hawtade e chonno ledde der hoyirnan del lube nani yewtere mabbe
der orko ngowoni ko Dawda tawa der mu altinere futo lumo junju le region doso o do dubi mu nogay ni kono tawa der filla durudi gol hato yadu yeso jaye laddeji dom Dawda oni dubi la soji didi e jeegon wodi no awale de hinnade de sonude de der lube
ledde de midon de nadi liwidi famdi fayeto to min ketta awdir majje midon awitaji fayeto to min kolotodi wakkat ko di mawni min kyon
bako mo heba humtirde hajeji makko e ngal gollal hawtade e dekra makko tata e sukaabe sappo e nayo Amadu fahande koro majju won durudide dalila wonji tagol bakaji gal nimbe keba nawtorade e makko e yaadu yeso gollal makko
to gaskiya ko di midon gade ko laaki ledde de en dangam yaadu yeso ledde ninno ngam mo hem funo andi ko ledde no godani leydi na fasanni der golledde min kebi na fasanni ngam midon keba midon kumta haajuji amin fu salam do jabi du fu min boppata gollal ngal
wonna e inshallah
tagal ndo wanno yilaadu tindi der wuro makko nakale kutubu dabar ndo hebi woni yaade der lumoji tawadi fiila gu wuroji sonnoje ledde hollude nimbe nafakkaji mudum fudu misali mangujem dum do wadi ko watti umma tore hewbe der gal gollal misali lawali gesame chonno ledde
lalle itaci
sagonga allake ledde wuro ko tombu ledde lobbe non gam ibbe mangujem no wodi sanni non juno yidi mawni wadi ko watta dubi sappo e joy ko gommi der golle de enda lumi do awjo lori sammi wardi e lori am fu do soda manguji mido yaro wuro gesame hadama kori do ganduci fu no wodi chodobe ledde tati yaade lasu no wodi duda bido mi wadana ledde ko watta neɗɗo capanɗe nayi neɗɗo wuro ko tonmu neɗɗo lobbeno
tabataba no ɓorena
ba ko Dawdo Issa o holli wowoy hedde ballaga gomnati e pelle mballiroɓe nimɓe hewɓe kolli ko gollal makko ngal no hani ñemminede gam renude jaaye e laddeji.
Ɗo min darnata on habaruji mum e fulfulde kettento jam hirti.